Ames.
Nine.
Music.
Umukoko he.
Fox.
Zabi Music.
Minando la pa. Bossy G.
I'm Tim Tatu Papo. Mr. Most to the Wizzy. Bossy Wizzy Musonia. Ufano. Sparks Mine. Run down.
Wala lile shandi shupera. Nangu andom Benjimi amapea. Shifu mafene koma pali kwa nkeche. Nishide na mwala kura pereke.
Ate shandi shupera.
Yes, aba no bala bala bukunya. Aretie fwa lolo ite deshe. Uminu ne not skate ile peshe. De fwa lelo njika tentete. Mubongo ni pepa na faka wanzeke. Dena jambo kupena no chumundeshe. Pa video ngo ndabolo kala museke. Nangu ise na program ine shumfa. Na keno obe ne nadi muchafa. Ne chungu pele ndeta uombele. Fuma pa makakase shape mpere.
Yes,
bala lile shandi shupera. Nangu andombe Benjimi ya mapea. Shifu mafene koma pali kwa nkeche. Nishide na mwala kura pereke.
Ate shanti shupela se mna wakwanga. Shiva pela feka nunga na bomba chaya. Bata sisi mpela nkupele. Shanti ya likosa shifu mamka una kankaramu.
Kana kankaramu. Kankaramu.
Mpusu kamka una kankaramu.
Nkaramu. Nkaramu.
Mpusu kamka una kankaramu.
Akankaramu.
Amchumdatu kwa mpusu kamka una kankaramu. Musuizi musonda, umfanomba. Te kumitane shanti tashia mumenshi. Tesha kuri yako fengo buvenshi. It's nonchi izo kwa shifume kuwa riski. Gate polisi kusuo mulo kwa kusiki. Shanti shupusu kamkano kankalamu. Napakushi kwa tana vomkankalamu. Eko shifuma kuwa dangerous. Ishanti tesha kufuka kupeke ales. Shari kwa tongo shifumano konspenjela. Jati mpele kukutwalo kumbombela. Batifu aota tusangwa na makula. Babombesha kumyesu mdale watu konkela.
Bala lile shanti shupera. Nangu andom Benjimi ya mapea. Shifu mafene koma pali kwa nkeche. Nishide na mwala kura pereke.
Ate shanti shupera se mna wakwanga. Shiva pela feka nunga na bomba nchaya. Bata sisi mpela nkupele. Shaiti ya likosa shifu mamka una kankaramu.
Kana kankaramu. Kankaramu.
Mpusu kamka una kankaramu.
Jeno GCK, Ken Mofa, Mr. Kanman, Mupoti Mupoti, Big Man Bashkoni, DJ Tendre, DJ 22, West Jones, Wako Chako, Nizawan, West Nako, Tiba Kindesa, Vazari, Uptown Chamwanya, Vazantana, Boss Kenzo, Dola Kampan, Bona Karoto, La Beka Mwape, Bad Soul, Bad B, Neshpwe, Shpwe, MC Dreadrocks, Jadus, Mr. Kessie, Self-Made.